I keep hold of the grip. I keep black man clear. Chameleon down here.
Not just steady, but in your way. Wafumi sana chuma watungane chiso kumutima. But in your way. Na kwagala nyonga ngungane chido mchibuga. Na baka sente wikabula. Kate bie mkola bimenya. Pari ya kasente narini nanzi. Isi ubienzi tebikuma. Maria, ea njigirizo kusiga. Maria, kabi baby do tunabula. My love, my love.
Na tabedi makuni kumu kwa nunga sima njiguri menyeka. Ngomu kwa notu kusiba angabi uzi uzi kumbebi do nibiri kutuka. Laba vitwe subizu vibari. Wande kerolu vimbiru wa subizu kabari. Basa njazara na kilisa mtale. Ntio basi kwa usifa yoka ni ule. Anyway, no nya energy. Mamutima wakufu mita benefi. No nya remedy. Without you loving is allergy.
No nya energy. Mamutima wakufu mita benefi. No nya remedy.
Nakupenda kusa, ni wewe kusa. Saina hii eroni na musa. Mapenzi teli haki baby sita kusa.
Maria, umenya mutima nzinkaba. Mpewe kunta, ni ngachinyo nyicho mubanga. Venabe nareta.
Mize mwese tunyaze.
Bongereyo maswitato. Maria,
mize mwezi tunyanze.
Sagaro I Maria, kanila tena.
Mize mwezi tunyanze.
Siri murimba, siri murimba. Kuchitimba na kutimba. Joste da kulimba na e. Kulinda kula vikala e. So many women iba kwa no we. Hebika munga vinji vinji lungo longo nyingi nyingi putu nyinyo ringi ringi. Nonya energy, mamutima wakufu mita benefit.
No nya energy, mpumtima wakufu misa beneti. No nya remedy, woman your energy.